Je, hii ni ya wale wamefurahia kuona siku mpya. GG. Salim. Je, alafu tena sijua vitu jamani. Twende kazi. Limetoweka siku gine imefika kama kawa na shukuru tu nimepata amka najipata niko fresh tena bila dosara sasa niko ready kurusha mikono juu manake na msifu yule Mungu aliyeku kwa vita niko naye mashetani watadu sina la ziada bali naruka madebe niko tayari kumwa shetani bembe jina lake Yesu dilo nafikia debe alitoka juu biguni kaja hapa duniani kadharauliwa kashushwa hadharani wengi wakambana eti si mwana wa Mungu kwa ajili yetu akavumilia machungu.
The Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Many power down, shiny hecka so high. Blessings in the flow, my head is so nothing shy. Why lie? Me no shine, come and tag in the sky. Before you get you and you go and not show. Can you see the show what? You got to go and match you. Life in a change, how you go same again? I'm born again, in your name. Will you go a complainer? Who can you mentor? Yeah. Me make you a proclaimer. Here's the end, I'm teja. Meditate for the better. Nimeacha kutana kila place na enda. Watia kunta nena. Umenishukulikia, umenitengelea, umenifungulia. Tezi umia, tezi umia.
This is the day, yeah. This is the day. This is the day, yeah. This is the day. I will rejoice, glad in it. I will rejoice, glad in it.
Munga wanachonga wakisema tumefeli. Eti Mungu wetu anatembea kama feri, lakini Mungu wetu hachelewi. Hapana, atatubariki atakaa watabana. Hiyo ndo sababu kila siku tukazana. Kama kawa atabaki kuwa die Bwana. Kila siku si tunasema ni asante. Mabeste kila kona naona wanajirusha. Wanafurahia vile vitu vinashuka. Unakaa chini si uanze kukatika. Kama kila pali Yesu wetu anasikika. Basi mtu wangu ruka wacha kuhangaika. Yeah, wacha kuhangaika. Kama kila pali Yesu wetu anasikika. Basi mtu wangu ruka wacha kuhangaika. Yeah.
This is the day, yeah. This is the day. This is the day, yeah. This is the day. I will rejoice, glad in it. I will rejoice, glad in it. This is the day, yeah. This is the day. This is the day, yeah.
This is the day that the Lord has made. Tuna celebrate kila msee vipi au sivyo, eh? Eh? DJ hapo kama